Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 21. Tumaze kubiyaka turagenda dufata ubwato turomboreza twerekeza ikosi. Bukeye bwaho tugera Irode tuhava tugipatara. Tuhasanga ubundi bwato bwambuka bugana muri Fenisiya, turabwurira buratujyana. Ngo tugera hareba ikirwa cya Shipure duhita tugana mu majyepfo hacyo twerekeza muri Siriya. Duhagarara Itiri kuko ariho ubwato bwagombaga gupakururira imitwaro. Tuhasanze abigishwa ba Kristo tuhamara iminsi 7. Bo bayobowe na Mwuka babwira Pawulo kutajya i Yerusalemu. Nyamara iyo minsi irangiye turahava dukomeza urugendo. Bose hamwe n'abagore n'abana babo baraduherekeza, baturenza umugi maze dupfukama ku nkombe y'inyanja turasenga. Nuko dusezeranaho twe twurira ubwato naho bo basubira iwabo. Dukomeza urugendo rwacu tuvuye Itiri, twururukira Putolemayida, turamutsa abavandimwe baho dusibira iwabo umunsi umwe. Bukeye turahava tujya i Kayisariya kwa Filipo wari ushinzwe kwamamaza ubutumwa bwiza, akaba umwe muri babandi 7. Turahaguma. Yari afite abakobwa 4 babari bahanuraga. Tuhamaze iminsi, umuhanuzi umwe witwa Gabo arahinguka aturutse muri Yudeya. Aza aho turi afata umukandara wa Pawulo awibohesha amaguru n'amaboko aravuga ati,
Mwuka Muziranenge aravuze ngo uko niko nyiri uyu mukandara Abayahudi bazamubohera i Yerusalemu maze bamugabize abanyamahanga.
Tubyumvise twe n'abantu bari bahari twinyinga Pawulo ngo ye kujya i Yerusalemu. Ariko Pawulo arasubiza ati,
ni iki gitumye murira kwibyo ari ukunshengura? Siniteguye kuboherwa i Yerusalemu byonyine, ahubwo niteguye no kugwayo mporwa Nyagasani Yezu.
Tutabashije kubimwemeza turamwihorera tugira tuti,
ibyo Nyagasani ashaka bibi.
Iyo minsi ishize duhambira ibintu tujya i Yerusalemu. Bamwe mu bigishwa ba Kristo b'i Kayisariya baraduherekeza badushakira icumbi kwa Munasoni wakomotse muri Shipure wabaye umwigishwa kuva kera. Tugeze i Yerusalemu abavandimwe baho batwakirana ubwuzu. Bukeye bwaho Pawulo ajyana natwe kwa Yakobo n'abakuru b'umuryango wa Kristo bose bari bahari. Pawulo arabaramutsa abatekerereza ku buryo burambuye iby'Imana yamukoresheje mu banyamahanga. Ngo babyumve bahita basingiza Imana, nuko babwira Pawulo bati,
muvandimwe, urabona ukuntu Abayahudi bemeye Yezu ari ibihumbi byinshi, kandi dore bose barwanira ishyaka amategeko. Ariko rero babwiwe ko wigisha Abayahudi bose batuye mu mahanga kuzina kunyigisho za Musa ngo be kujya batuma abana babo bakebwa cyangwa ngo bakurikize imihango yacu. Biragenda bite rero ko batabura kumva ko waje? Noneho ukore ibyo tukubwira. Dore dufite abagabo 4 muri twe bahize umuhigo. Ubajyane ufatanye nabo umuhango wo kwisukura, kandi ubishyurira amafaranga ngo babone kogoshwa. Bityo abantu bose bazamenya ko ibyo bakumviseho bidafite ishingiro, ahubwo yuko nawe ubwawe ujya witondera ayo mategeko. Naho kubyerekeye abemeye Kristo bo mu mahanga, twamaze kubohereza urwandiko rw'ibyo twemeje. Twababwiye kwirinda kurya ibyatuwe ibigirwamana no kunywa amaraso no kurya inyama z'ibinizwe, kandi ngo birinde ubusambanyi.
Bukeye Pawulo ajyana ba bagabo 4 maze atangira umuhango wo kwisukura ari kumwe nabo, nyuma ajya mu rugo rw'ingoro y'Imana kwemeza igihe iminsi yo kwisukura izarangirira, ari cyo gutanga ituro kuri buri muntu muri bo. Ya minsi 7 iri hafi kurangira, Abayahudi bamwe bo mu ntara ya Aziya ngo babone Pawulo mu rugo rw'ingoro y'Imana bahita batera imvururu muri rubanda, maze bafata Pawulo barangurura amajwi bati,
yemwe b'Isiraheli nimutabare, uyu ni wa muntu ugenda hose yigisha abantu bose aturwanya twebwe b'Isiraheli, arwanya n'amategeko ataretse n'iyi ngoro, ndetse yinjije n'abanyamahanga mu rugo rw'ingoro ngo ahumanye aha hantu heguriwe Imana.
Icyatumye bavuga batyo nuko bari babonye Pawulo mu mugi ari kumwe na Tirofimo wa Efezi, bagakeka ko yamuzanye mu rugo rw'ingoro y'Imana. Umugi wose uravurungana, abantu baza biruka baturuka impande zose bafata Pawulo baramukurubana bamuvana mu rugo rw'ingoro bahita bakinga inzugi zayo. Igihe igitero cyageragezaga kumwica, inkuru bayasakaye kuri komanda w'abasirikare b'Abanyaroma yuko umugi wa Yerusalemu wose wavurunganye. Muri ako kanya bafata abasirikare hamwe n'abatware babo amanuka yiruka agana kuri icyo gitero cy'abantu ngo babone komanda n'abasirikare be bahita bareka gukubita Pawulo. Maze komanda araza afata Pawulo ategeka ko bamubohesha iminyururu ibiri. Hanyuma arabaza ati, uyu muntu ninde kandi yakoze iki? Rubanda barasakabaka, bamwe bavuga kimwe abandi kindi. Komanda ntiyabasha kugira icyo amenya kubera urusaku, niko gutegeka abasirikare kujyana Pawulo mu kigo cyabo. Bamugejeje ku ngazi z'amabuye, abasirikare baramuterura babitewe n'ukuntu rubanda bari barubiye. Ikivunge cy'abantu benshi kimuhombokaho basakabaka bati,
hakabe.
Igihe bagiye kumwinjiza mu kigo cy'abasirikare, Pawulo abaza komanda ati,
mbese wanyemerera kugira icyo nkubwira?
Aramusubiza ati,
uzi Ikigereki se? Aho si wowe wa Munyamisiri wateje imyivumbagatanyo hambere aha ukajyana abantu 400,000 b'inyeshyamba mu butayu?
Pawulo niko gusubiza ati,
jyewe ndi Umuyahudi ukomoka i Tarisi, umujyi w'ikirangirire wo muri Silisiya. Ndakwinginze ureke ngire icyo mbwira aba bene wacu.
Komanda aramwemerera. Nuko Pawulo ahagarara ku ngazi arambura ukuboko ngo abacecekeshe abantu bose ngoce, maze ababwira mu Giheburayo ati,